nataka six cars, nataka six packs. Na mwambia jo relax, anasema TV ya done. Unyonyo jo kipasa, nafanya na lose words. Ni kama many cars, new bitches ina yo nyash. Nataka six cars, nataka six packs. Na mwambia jo relax, anasema TV ya done. Unyonyo jo kipasa, nafanya na lose words. Ni kama many cars, new bitches ina yo nyash. Nataka six cars, six packs, six inches, six rounds, six cars, na zote ni S-class. Na mwambia jo relax, anasema TV ya done. Six cars, six packs, six inches, six rounds, six cars, na zote ni S-class. Na mwambia jo relax, aya done. Goshodo na nipanish kuliko ta Saigon. Nikimsho jo wa media, anasema ti I'm gone. Umseti ya mabom, tuna medi kwa chuom. Lakini zikishuka na geuka tena though. Before jo ni nilimset, nika make sure Goshodo mekua wet. Ay, nika jiset, nika mseti kwa bed. Alafu after mechi anasema this is the end. Chukuna vile tunamatch, vako zake zote zikuwa gazi meni catch. Lakini joki catch, anataka tukupatch. Humonyesha galav, mumbishi jovi fine. Alafu after dimba na nisho. Nataka six cars, nataka six packs. Na mwambia jo relax, anasema TV ya done. Unyonyo jo kipasa, nafanya na lose words. Ni kama many cars, new matches ina yo nyash. Nataka six cars, nataka six packs. Na mwambia jo relax, anasema TV ya done. Unyonyo jo kipasa, nafanya na lose words. Ni kama many cars, new matches ina yo nyash. Ai, nikimuliza ako wapi ati rurasho. Na siku zote mina jo natekwa kia Michael. Na wababa wenye wanapenda us. Akicheki grama na demand followers. Ai, hataki rada za maboy wa Roy Sambu. Kwa WhatsApp amejaza tu mababu. Yodishi waga kwa maparking za klabu. Ubebi girl hausikia na adabu. Nikikadiki mi waga na tense. Alifanya ex akakuwa past tense. Anytime akicheat mi waga na sense. Tuko connected, akijam siku zote na nisho. Nataka six cars, nataka six packs. Na mwambia jo relax, anasema TV ya done. Unyonyo jo kipasa, nafanya na lose words. Ni kama many cars, new bitches ina yo nyash. Nataka six cars.